isbitaal cusub oo qaab casri ah loo qalabeeyey ayaa laga furay magaalada Garissa. Furitaanka isbitaalka Emirates ee laga furay magaalada Garissa ayaa waxaa ka soo qayb galeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garissa iyo weliba madax uu hor kacayay guddoomiyaha dowlad goboleedkan Garissa Nadiif Jaamac Aadan. Emirates Hospital oo ah isbitaal gaar loo leeyahay ayaa waxaa si rasmi ah xarigga uga jaray barasaabka ismaamulkan Garissa Nadiif Jaamac Aadan.
The Emirates Hospital, a modern hospital in Garissa, in this very, very important part of Garissa town, Bola Tawa.
Gudoomiyaha halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay isbitaalkan cusub ee maanta laga furay gudaha magaalada.
Hadalkayga ku saabsan isbitaalkan qiimaha iyo qayaha leh ee maanta walaalkeen Sheekh Aadan uu noo warqaday waa ku faraxsanahay. Allah barakeen leenahay. Noocan kale oo habaysan ay furaan dadka private sector-ga waa iska caadi. maxaa yeelay it complements yacni wixii xagga gaasir naga noqday ayay kobcinaysaa oo ay kabaysaa marka waa loo baahan yahay facility noocan oo kale ah in la furo oo sidan u qalabaysan aad iyo aad baan ugu farxay run ahaantii qalabka meeshan yaala iyo sida loo habeeyey ee nidaamka maartay loo dhigay waa wax lagu farxa weeyaan saad ogsoon tihiinba caafimaadka countigeena qaybta caafimaadka ama health care loo aqaano waxaad ogsoon tihiin meesha ani markaan joogi jiray 2013-2017 heer fiican baan ka gaarnay si aad u qurux badan ayaa maarta aan run ahaanta u dhaqaajinay oo aan si fiican muxuu mahad u hirgelinay services fiican baan ka gaarnay marka ilaa aan ka gaarnay darajo ama heer aan ku qaadanay muxuu ahaa tartan fiican markaan la galnay countiyaasha kale waa kii aan number fiican ku soo baxnay actually waxaan ku soo baxnay numberka koowaad meelo kala badan oo kala duwan
sidoo kale wuxuu sheegay in dadaal badan oo dhanka caafimaadka ay wadaan
anaga hadda haddii aan shaqada bilaawnay caafimaadka hadda xoog badan baan saarahayna oo xagga cisaaladaha dowladda ama kan weynka ee meesha ku yaalla ha ahaado ama kuwa sabcountiyaasha ha ahaadaan oo aad iyo aad maarata u soo runahaantii aad u dayacmeen ayagana waan ku jirnaa sidaan ku soo celin laheyn marka insha allahu tacaala waxaa weeye hawshan caafimaadka hawl cid kale keliya ay gaari karta ma aha lama dhihi karo countiga keliya ayaa ku shuqul leh maxaa cusbitaalaha kale loo xoojinayaa waan xoojinaynaa private sector-ga inay furtaan cusbitaal maarata private waan u baahannahay si ummaddeenna ama dadkeenna ciddii kari kartana ay meel kasta ay tagto oo marka caafimaadka ama health care sector-ga oo si aad noogu soo noqdo ayaan u baahanahay insha allahu tacaala
barasaabka Garissa Nadiif Jaamac Aadan ayaa dhanka kale dadka Garissa ku nool ka codsaday inay bixiyaan lacagaha billaha ah ee biyaha
saan ku tala jirno meelaha hadda inta ugu dardaran Garissa biyaha waa insha allah idinkii by January waa gaarsiin doonaa January hadduu ilaahay nafta nagu simo ha lagu talagalo in lacagti biyaha la iska bixiyo culimadana waa culimadana waxaan ka dalbayaa biyahan lacagta la bixiyo biyaha culimada dadkan biyaha lacagta maxay u danyihiin maxaa dhib jira biyaha soo xalaal ma soo laguma weysaysto soo ma laguma qabaysto soo ma artay meydka laguma xaba dil hadla dad ummada la hadla oo wax u sheega biyaha lacagtooda hadla bixiyo waa biyahan la iska qubaayo la iska qabaysanayo oo la shilin aan laga bixinayn
Bishaar Axmed Daqane warbaahinta Star Garissa.